mala malavi lina kazigeta ndondomego ya ntukula bakhomo yomwe anthu amalandira ndalama zowathandizira. Cholinga cha ndondomego imeneyi ndikuchepetsa umphawi kuonetsetsa kuti chiwerengero cha ana ophunzira mʼsukulu chikuchuluka komanso kuchepetsa kunyentchera mthupi. Development Broadcasting Unity DBU yakhala ikulondoloza mauthenga omwe anthu amene ali pa ndondomego ya ntukula bakhomo akhala akulandira komanso kudziwa kuti mauthenga amenewo athandizira bwanji pa ntchito imeneyi. Akukonza program oyenda DBU nthambi ya MBC yokonza maprogram achitukuko ndipo akutipatsira ndaboma la malawi mogwirizana ndi UNICEF kudzera mproject ya Social Protection for Gender Empowerment and Resilience SPG ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union ndi boma la Ireland. Lero mprogramu yathu tili kwa gulupu agwembere TH kowi mboma la Zomba ndipo tikucheza ndi anzathu omwe ali mu ndondomeko ya ntukula bakhomo. Kodi ndi mauthenga anji omwe mwakhala mukulandira pa nkhani ya ntukula bakhomo?
Sina langa ndine Frank Kenneth kuchokera mwa agulupu ankhulokosa TH kowi. Mauthenga amene takhati kulandira takhati maphunzitsidwa za gender komanso phunzitsidwa za banki khonde kuchokera mu gulu jala kana kuti kubungwe jala SPG ya timaphunzira nkhani ya kusasiyana kwa pakati pa abambo ndi mayi pakugira ntchito komaso ana. Timatandauzana kuti pamene tikugira ntchito ngati banja pasakhale malire a munthu kuti ine ntchito yanga ndiyi mayiwo ntchito yawo ndiyi koma tonse ngati banja kugira ntchito limodzi ndi kuti timakhala kuti tikupangaso zinthu zimodzi.
Zina langa ndine Esther Makwale. Mauthenga omwe takhala tikulandira takhatikulandira mauthenga oyena kuti tizikhala magulu akusunga ndi kubwerekesa ndrama ndi cholinga choyena kuti tizithandizira khomo.
Ine ndi Wilson Kasale kuchokera kwa Mayaka One Group. Uthenga umene timalandira ndiwoti tikalandira ndrama thandizikuso anathu kudapita kusikuti apakiso zina ndi zina monga ndrama zoti tigwire chiro pa khomo kwagulira makope komaso mauniform.
Zina langa ndine Fellow Captain kuchokera kwa group wa Mayaka One. Timalimbikisidwa kuti tikalandira ndama ya ntukula pakhomo tizipeza zokudya za magulu 6 cholinga pakhomo tisamanyentchere ndi ana omwe kuti umoyo usinthe ngati anthu opindula pa ntukula pakhomo.
Ine ndi Frank Kenneth kuchokera mwa agrupu ankhulokosa TH kowi. Nkhani ya madyedwe abwino nkhani ya kumbali ya azimayi oyembekezera nkhani ndiona kuti azidya zokudya za magulu 6 chingeno kuti mwana amene yakuyembekezera yakhale wathazi amatiphunzitsa zimenezo.
Nanga uthenga umenewu umakufikirani mu njira yanji?
Ine ndi Violet Geremo ochokera kwa grupu Mayaka One. Mauthenga amenewa amatipeza kuzera amwe azilangizi athu ngati majenda champion komaso asidi athu.
Dzina langa ndine Mele Madengu kuchokera mwa grupu Mayaka One. Mauthenga amenewa timamvera mwa azilangizi athu amene ali kudera komaso timatha kumva mawayilesi wayilesi ya MBC dziko.
Dzina langa ndi Modesta Chilombo kuchokera grupu Mayaka One. Mauthenga amene wati mawamva kuchokera athu akabweranso alangizo chokera kuboma.
Uthenga uwu ndoti umalelekeranso kuboma kuchokera magremoto awo amene amayenda ndi chikuzamawu kudiwuzanso kufunika kwa kugwisa ntchito ka ndrama imeneyi yochokera pa programu yatukwa pa khomo.
Nanga mauthengawa komanso uphungu omwe mmakhala mukulandira wokhudzana ndi ntukula pa khomo wathandizira bwanji kutukula miyoyo yanu?
Ine zina anga ndine Este Paulo mamozi wopindwa kutukula pa khomo. Imachokea muzi mwa grupu mwa Mayaka. Pananga amavutika kuti apite ku sukulu. Mapapa ndamba banking khonde ndikuona ngati ayi zikundithandiza ananga kupita ku sukulu. Kukomaso pa kompanga zokudya za magulu 6 tikudya moyenerera.
Dzina langa ndine Mele Madengu grupu Mayaka One. Tiye mwembere. Tukula pa khomo watithandizira chifukwa anasa madya akajedwe koyenera. Kubwera kwa ntukula pa khomo natithandiza kupanga business. Ndrama ina nakamba banking khonde mumakasunga pang'ono ndi pang'ono ntukula pa khomo watithandiza kukhala ndi ziweto komaso watithandiza kukwanisa kuti tikhonza kugona nyumba ya malata zikomo.
Ine ndi Patrick Madengu wakwa grupu wa Mayaka One. Ndi ndiana kusukulu amene amabwezedwa choncho ndimayamika Mulungu kwambiri chochona kuti kopanda ntukula pa khomo ndikanali pya kwa tumikirana kusukulu.
Zina anga ni Modesta Chilombo. Ineyo gulu mene lili la ntukula pa khomo landithandiza kwambiri chifukwa pachiyambi ndimapanga business koma pokhala kuti upangiri ndinalibe ndi mapanga business yake no mapezeka kuti ya fire sia ndechifuka cha kupangira umene timaphunzisidwa buzera munthu kula pakhomo tikamakumana magulu kuma share zimeza ndithandizira kuti business yanga chiyambireni kufika pakati pano kupira beji tsogolo ndikukwanisa kukasiya ndalama kukalabu kukwanisa kumtumikira mwana amene ali ku school panopo wina ali ku college ndikupanga zina zokuti ndizithandizira nkhani ya kudimba kale sinali chonchi ayi panopo zili bwino ndithu
nanga ni mavuna anji omwe mwakhala mukumana nawo kupsholera mundondomeko imeneyi ya anthu kula pa khomo
ine ndi Wilson Kasale mavuna mwetikumana nawo kwambiri kuti tisakwanilise zina magawo ena ndikabwereka ndrama kuchokera kuboma pena umazapeza kuti azakwalandira iwe sunalandire ndiye kukuje ndikubhange khonde kuja kulikongoli ndrama iyo analiza kuti azitipasa miyezi itatu kena kuimatha kupitira paka miyezi 6.
Zina langa ndine Esther Makwale kuchokera kwa grupu amayakawani. Mavuto omwe tikukumana nao ndikubwera kwaka kupeye kukhala ngati zinthu sizi kuyenda bwino.
Ine ndi Violet Gremu kuchokera kwa grupu amayakawani. Njira yolandirira ndrama yaka kupeye komanso kudera kwa thukuno. Timapita kutali kukhala ndi ndrama. Ena zimakwera so transport kukhala ndi ndrama.
Zina langa ndine fellow captain kuchokera kwa grupu amayakawani. Ma agent opereka ndalama kutukula pa khomondo omwe ochokera kubungwe la kakupei. Unosa kuloledwa wina lese kuti azipasa ndalama imeneyo koma azichokera kwa iwo. Ndezi kubapezeka kuti mwina wafika kumene kuja kuti ufuna kutenga ndalama network ikumathawa pamene kuzifuna ndalama. Komaso mwina wafika muja madulidwa ake akumakhala mwina double okomera iwo poti iwo libo floti ungakabe kuti ndalama zanga mwina 2000 ndi madulidwa kapena 100 kapena 200 kuja mwina atha kukula yochulukirapo kusala ndi mmene timadulidwa mayi atilomane zikumakhala musiyana sema agent onse koma kumasankha ndiye kupeza ka super agent amene timamudalirayo pano pa wasiya kukhala ngati ndalama zake sanalandire anthu sakutenga
ineyo ndi Patrick Madengu kwa grupu amayaka 1 mavuto ena amene tikumana nawo punkhani yolandira ndalama yako kakupeye ndiwoti amafuna ati muuse agent uja pin number yathu pamene sikuli kuyenera kuti tikampase pin number yathu kuti akaiziwe
kalandira ndalama ya ntukula zanuwa iwolo wa magulu obwelenyetsa ndikusunga ndalama kupeze mwayo chulukitsa ndalama kumajapindulo
mukumvera kalondolondo wa mtukula pa khomo yemwe Development Broadcasting Unit DBU yakhala ikulondoloza kudzera mauthenga amene anthu omwe ali pa ndondomeko ya mtukula pa khomo akhala akulandira komanso kuti mauthengawo athandizira bwanji kupititsa patsogolo miyoyo yawo ndipo lero tili kwa grupu agwembere TH kowi mboma la Zomba nanga komwiti omwe amathandizira pa nkhani za mtukula pa khomo muli ndi timanga zotani pa zomwe anthuwa afotokoza
dzina langa ndi Emmanuel Midzera ineyo ngati wa komiti mauthenga amene takhala tikupereka kwa anthu atu ma beneficiary alipo ambiri ena awanena inu akewo komanso nane ningotchulapo ochepa chabe kuti zanga yeso apitirize mwachisazo uthenga okhuzana ndi budget kupanga za budget ngati watukula pakhomo amene walandira ndalama mbuyo mu samadziwa kangu kuti akalandira ndalama zija kumango panga mene angafunire komano timapasa uthenga kuti ngati beneficiary akuyenera kukhala munthu wodziwa kupanga budget kuchoka so pamenepo timapasa uthenga zokhuzana za nkhaza kuti ngati ana tikuyenera tiasamale ana asamalandire nkhaza zina zilizonse ana akuyenera asamalidwe mauthenga ngati amenewo timawapasa komanso uthenga kukhuza ndi nkhaza za banja kunena kuti nthawi zina zimaoneka ngati sinkhaza kumangopanga ziganizo wekha kapena iyayi kumuwumiriza mkazi ntchito kuti apange
zina langa ndine Miriam Nyondo mmodzi mwa akomiti amene ndili mulangizi wa zachitukuko ku dera lino la STM Mwembere mauthenga ena amene anthu watimalimbikisa ndokuti akalandira ndrama zawo za mtukula pa khomo azitha kugulako chiweto chiweto chija chathandizira njira zambiri choyamba achathandizira kuma grosa za kudya 6 komanso chata ndizira manyowa amene angakathire kuzo za kumunda kwawo kuti akolole zambiri.
Anthaku achikowi kuzomba adandala kuti akumana ndi mavuto pakalandiridwe kawo ka ndalama za mtukula pakhomwe zomwe zikubweretsa mbuyo chitikugopa moyo wawo. A Dave Jacob Namute ndi mlangizi kwa ofisi ya zosamalira wanthu mboma la Zomba. Kodi za mavuto mwa anthu afutukuza mukuzidziwa? Nanga ngati ofisi ya zosamalira wanthu mukuchitapo chani pothana ndi mavuto amenewa?
Amena mathandiza mtukula pakhomo kubalura kuti nda UNICEF komanso tiriso ndi mabungwe ena amene ili bank ya dziko lonse lapansi, World Bank mu chizungu komanso azathu maiko akuera European Union awa adanena kuti Malawi ipite kuza technology kapena kuti zinthu za makono digital ndi adanena kuti wina aliyense amene ali pa mtukula pakhomo azilandira ndalama zake kuzera pa foni. Njira yolandira ndalama pa foni ndi yabwino kwambiri imene kuchepetsa kuti wanthu ndalama zawo zamaberedwe komanso ali ndi ufulu ozitenga ndalama zochepa nkusunga kozina chifukwa ndi njiranso ino yosungira ndalama. Koma njira imene ndi yabwino kwambiri koma zikuoneka kutino chifukwa tikugwisa ntchito njira iyi yotchedwa kakupeyi ndi imene zikuoneka kutino mavuto amene akafotokozawa onena kuti ndalama zawo ena zikumatha usalowa ndalama yodulira ngati mafunsafunsa ndalama yodulira timapereke akale konko. Ngati andulira ndalama yochuluka kwambiri ndiye kuti kumene kundutani ndikuba ife ofisi yathu mawiki apitawo tidaenda ndi a police kuyendaenda fotedwa dalo tinalimva tidatenga po action ngati boma kuti kodi anthu amene akayankhe chotenga anthu amene ali pa ntukula pa khomo ndalama zawo zigwira ntchito mwenelera.
Nanga nzathu omwe amapereka ndalama kuzomba mu njira ya kakupe a Wethnet Finance mukudziwa zavuto lomwe anthu akudandaula? A Bright Magucha amagwira ntchito ku ofisi ya Wethnet kuzomba.
Zinachiri chose chikamayamba pamakhala ndi mavuto ake ende mavuto enawa alipo ndithu tikukonza enawo ndoti anakonzedwapo. For example makamba za kuti amachoka kutali tinapeza masuka agent amene timatengana limo zindaboma kwayendera anthu aja mmidzi kukapanga kashout nakuti akapanga kashout ayenda ndama zawo azipita inakhaso likathandiza mavuto ena ndiyena amene amakhala kugumana nawo monga mapini ena amene amene ali asingadawa amene ali ndi registered komano ndikukhumbira kuti amene anali ndi ndalama mufoni anakwanisa kutenga ndalama ndithu apapa ntionena kuti zambiri zili bwinobwino chifodi pali maintervention zambiri amene tapanga oyamba tikufuna tipeze masuka agent amene tiakhazikise mmadera mmidzi kuti awo azigwira ntchito ndi bunge la Wethnet azikhala mmidzimo azagwirira ntchito anthu pafupi kuti ena samayende mutalimutali kwambiri komanso zilithandiza chifoina kuti amene tiye mmidzimo akhalata anthu akuziwa ntchito yawo kagwidwe kenikeni ka ntchito imene akuyena kufika.
Tamva mavuto omwe anzatha kuzomba akhala kumana nawo kamba ka njira yomwe amalandirira ndalama koma lero adinda atsimikiza kuti mavuto amenewa ayamba kale kuthana nawo ndipo posedwa pa ikhala nkhani yamagedzana. Lero tinali kwa Gwembere TH kowi mboma la Zomba akukonza programu inda Development Broadcasting Unit DBU nthambi ya MPC yokonza maprogramu achitukuko ndipo akutipatsira ndaboma la Malawi mogwirisana ndi UNICEF kudzera mproject ya Social Protection for Gender Empowerment and Resilience SPGEA ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union ndi boma la Ireland. Dzina langa ndine Mercy Kayange.
Ndalama za mapuziro zisabwereketse mutu.